Mahaba ni uwe wanipa chumbani Mambo ya pwani si utani Kidume nipo mgongoni Tende haluwa unanipatia Mahaba ya kweli unafurahia Nimedata na wewe Acha niringe na wewe Nimedata na wewe
ah. Oh baby, 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 baby.
Wendo wangu mwanjani kipenzi cha moyo umenibadilisha tunda special zaidi ya apple nakula ki apple mwingine si endi na baki na wewe tunda special zaidi ya apple nakula ki apple mwingine si endi na baki na wewe wendo wangu number 1 we baby wendo wangu number 1
ah oh baby 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 Baby, baby, baby.